nder narek fedde hawrune julɓe e tokkuɓe almasihu ngam joɗɗinde hakkillo fukkingo caka himɓe. Ɗum woni golle ɗe gatton
wokaɗa nde acce kawashine paɗa kadde kammata
komin gomin ganni wonno tendingol e firtugol koye rewɓeɓen enda saabu ene andide saɗorumaji gaari rewɓe ɗum ɓuuri torrude sanne kamɓe rewɓe koye mabɓe wakkatiji goɗon fitnan naata hakkunde mabɓe ɗiɗaɓeldu fa hande kamɓe rewɓe gacce on enda so ummeke mboɗaki fe goto rewɓe alsilam e rewɓe krista fu won ko ɗum ƴewoto misali sen fitina on ummeke fa worɓe mbarama rewɓe jonka accidite e fawar joni teddirka kan enda so neɗɗo yeehi loctorore wiyataki sal oɗo kristana oɗo alsilame noon fa heɓa ko oto heɓay komin jii nder fi gurdam min tawayna ɗum fu ɗum gotu ni noon wala sendugol gam batte dina woddu konna min goni minen tewta noon min tinna rewɓe endan ɓe paama addina on ɓe paamade kono ɗum addina on endan wi e dow fi jonde jaam kasennan du kamɓe rewɓe endan toɓe jaɓa ɓe nawtore yaade waɗoyde gacce o saabu soɓe gaɗi gacce o fu wartanani dow mabɓe kamɓe rewɓe
leyɗe afrique hannden nder mum'en himɓe no tawra rafi keƴoɗon hakkillo fukkingo degon du rewɓe e cukaɓe kan en ɗum ɓuuri torrude nder fedde moɗon de enɗen ɗum e gonɗo oɗon gaɗa gam firtude ko e rewɓe ɓe
minin gaɗani kawrite dow fi jonde jang e famtingo muɗum minin ekkitaɓe du konnani ɓe paama kulle kewɗe latiɗe hono kulle no endan mbawɗe wadde gacce yaade yesso gam wakkati gon no woodi e nder wuuro sen jeeha himɓe nayi himɓe joyon waɗa kawrite gaɗa hawrude goɗon no kinon gaɗan ɗum har ɗona ɗum har ga endan to ir ɗum ɗo e bande fu minen jittaɓe paami ɗum fa woɗi ɓe paamana noyi watta koɓe jogo sukaɓe mabɓe ganɗa ɗum birdi lobbiri ɗum won koɓe kollititto sukaɓeɓe enda minin ekkitaɓe du fa handen ɓe paama soni worɓe mabɓe kañe ɓiɓɓe mawɓe enda mbarama teddirka ɓaade nden dow mabɓe warto kañe e sukaɓeɓe jogogol muɗum to ɗum waɗi komi nen ekkitaɓe lumaku soɓe mbawi lumaku ngu enda kamɓe rewɓe endan bajango soni himɓeje ɓen endan joguiɓeɓe warama ittama ɗon ɓe keɓanno ɓe gatta koɓe jogo sukaɓeɓe so jomum wala fo ko jogui e junggo muɗum wala fo ko wawi wadde to ɗum ɗo min gomin kollaɓe kamɓe rewɓe tawi hunde fo ko wari ɓe naati nder
muɗum.